radioni sagale americati. Radioni sagale america sambata fidil batagalgala saati lama folakka daqabe amma saati sadit saganta fan rumo satellite nile satret tamsas amma jalqa akkamoltan agefato ta kenya akkuma barame qobbi wan turban kana tamsasa mankessa sambattanif iradebine wan sembrandi nyu qabatte di hader qobbi wan qabnu wajjinin simbarsi sati ananturu ani tikist gammeti gara saganta dura Guyyaan gootonni Oromoo gammoojjii Somaaliyaa shinnigaa keessatti bakka tokkotti wareegaman ebla 15 jechuunis jimaata darbe kana yaadatamee oolera. Oggaa 41 dura ebla 15 dura ta'aa dhaabbatichaa dabalee hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo 11 bakka tokkotti wareegaman. San boodas guyyaan kun akka guyyaa goototaa ta'ee yaadatamee oolu abaa'uun murteessee oggaa oggaadhaan yaadatamaati jira. Sahay Damto hayudure adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa sofsistetti kinoti
guyyaan gootota Oromoo waggaa 41ffaan harra ummata Oromoo biratti biyya keessaaf alat yaadatame oolusaa kan dubbatan hayudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa kaayyoo itti ebilli 15 yaadatame oolu akka jechuun raadiyo sagalee Ameerikaaf ibsanii
guyyaan gootota kuni sababa waree galitoota bakka tokkotti amantiidhaanii fi bakka dhalootaanii fi gosaanii fi kana fakkaata adda isaan baasanii kaan amantiidhaan hambifachuuf kaan fitti qabachuuf kaan immoo ajjeessuudhaa fi shiftoonni Somaaliyaa shiriggaatti eebba guyyaa kana guyyaa 15 hoogganoota keenya dirqamaaf gara Somaaliyaatti deeman karaatti qabatan adda baasanii jeesuuf turanii hundi isaanii addan baanu kaayyoo manaa baaneef jira warra bilisummaaf qabsaa'uudha Somaaliyaa deemaa jirra kana yennaan egaa adda baba'uudinaan bakka tokkotti isaarraa shananii.
Namoonni yeroo sana gammoojjii Somaaliyaa kana keessatti bakka tokkotti wareegaman eenyu fa'idha? Akkasumas immoo adda bilisummaa Oromoo keessatti ga'ee isaan qaban maal ture?
Isaan kuni dura taa'aa adda bilisummaa Oromoo Jaalle Magarsaa Barii Shittaanaasaa Kature Jaalle Gadaa Gammadaa yookaan Damisee Caccaanee akkasumas immoo miseensa kumiisabaa Kature Abboomaa Mitukkuu Gazuu Bantii Falmataa yookaan Caccabsaa ka jedhamu Faafam Dooyyoo Irraanaa Qacalee Marii Galaan Addacha Boruu isaan kanatu bakka tokkotti shiftoota kanaan ajjeefamanii sababaa kanaan egaa waggaa 41 fuuldura guyyaan goototaa guyyaa isaan bakka tokkotti tokkummaa Oromoo fi mirga Oromoo jedhanii gabrummaa jalatti hin cabnu jechuudhaan yeroo adda addaatti falmaa godhanii guutummaa akka sana dura wareegama baasan guyyaatti yaadatamu akka ta'u irratti dagaa gaaqsedha. Dabsummaa Oromoo fi qabsaa'ota walii galaadhaan ergasii immoo gaaf wareegama seenaa qabeessa hedduutu ta'ee jira. Kanneen summiidhaan dhuman karaa dhihaa 81 akkasumas immoo gootota bifa adda addaatiin wareegama hundatti hin kabajnuu fi erga immoo diddaan gabrummaa Oromiyaa keessatti bal'ate dargaggoota kanaan dhumanii fi uummata Oromoo mirga dimokiraasiidhaaf qabsaa'u kana hunda yerootti kabajamuu fi Oromoo hundi ifitti fudhate guyyaa gootota Oromiyaa jedhamee kabajamaa jiru.
Yeroo guyyaan goostaa kun kabajamu dhaloonni har'aa kaayyoo itti gootonni kaleessa wareegama qaalii kaffalan galaa godhatanii tokkummaa isaanii akka jabeeffataniif agarsiistu guddaadha jedhan hayudureen adda bilisummaa Oromoo.
Seenaa qabeessadha bakkatti isaa wareegamanii Oromoonni seenaa keessatti ka sirni gabrummaa Oromoo adda babaasee lagaan gosaan bakka dhalootaan akkasitti bulchiin isaaniis haa ta'u kaan walirratti kakaasee isa kana Oromoo addaan qoodee bituudhaa fi tooftaa adda addaatti dhimma bahaa akka ture ammallee suni tattaafatama akka jiru kuni beekamaadha jechuudha. Haa ta'uuti ilmaan Oromoo kana cabsuudhaaf inni kuni bifa wareegamaanii fi wal duratti kufuudhaan seena qabeessa akkasitti tokkummaa Oromoo ada kambal, bau sakan dendengnya tamuskan istera, atau di sana dura macam tu lama senan inram petui cura. Era ka arsi kesatti, tapi polda macam tu lama wajah, baka sokoti sangga kaludan Islam Kristian waktu jadi, waling kalanya curan, tokuman oromo akadani babani, agiroti dinafis surafis makalista daichu. Ini kun hunt, pertasata dinda dan kode, kasite capsu kode hunta, surat abatame capsu dan, harkle harka olkabate deman, takusati, dan babie tifi alod amamo, bisa enyunu ajaib su sudan, bilka ilmanamati, walakuma oromiati, bisa kanana basi sajarani, kana jare sata kademan, shakki tokopi,
Gosatni Irosan, Dirkam Fratani, Ososo Chuajrani, Gamoji Somalia Kisati, Hidatota Biyatin, Amantaran, Adan, Kodamani Gerger Basu, Sochitaisa Medudan, Amantaf Lagni, Gergernum Basu, Oroma Kenyan, Wolfana Umnan, Bakatokot, Waregaman, Kanjuran, Hydrin, Adablusuma Oromo, Harras, Dergegesi Oromo, Kayuti, Abodnisa, Waregaman, Tokumatik Suka Bajichun, Amaniro. Kebasa Radio Segala Amerikatif, Zahai Damto, Finfinira.
Anagis Sajirtan Sambataf, Dilbata Satellite in Ail Satirati, and Sinitam Sauk, Obile Radio Nisagala Amerika, Sagantafan Urumuti. Nanune Benishangul Gumzifi, Gambellati, Wera Rakovic Kurasagalitisuda, Hoji Huban Nokinu, Hoji Chajirachusani, Biro wan fayya beksisaniru. Jiraatan magala asosati fi dukkuwa kanaan kabamani fayyan tokkommo, namotan beku sababa COVID-19 duan abeera ajedan, gabasni gutun anna kormalkati.
Naannoo Benishaangul Gumuz magala asosaa keessatti jiraata akka ta'an kan dubbatan obbo Buzaayyoo Biraanuu sababa torban tokkoof haguuggii afaanii funyaan yookaan maaskiin godhatiin turaniif COVID-19 qabamuu isaanii himanii jiru ofii gara malee dhibamanii turuu fi namoota beekan akka of biraa du'an dhabanii leeman. Jiraatan magaalaa Asoosaan Nibiraa Naasir Xahaa weerara vaayirasii koronaa gadi xiqqeessanii ilaaluutu jiraa jedha. Sochiin hubannoo hawaasaa uumuu addaan citu kanaaf waan gumaachi qaballee jechuun itti dabaluun ibsee jira.
Namoonni baay'een dhukkuba kanaan wayita qabamanii rakkatanii agarra. Dhukkubni kun dhukkuba hamaadha. Dhukkuba yeroo gabaabaatti lubbuu namaa ajjeesuu danda'u iddoo ta'eeti. Akka haala naannoo keessa jirrutti immoo baay'ee gubaadha jedhamee yaadama. Yeroo baay'ee dhukkubni kun kana keessatti illee bal'atu. Haala jedhuun namoonni yaadatanii badaa dhukkuba kanatti hin kennani. Magaalli Asoosaa sochii daldala garaa garaa keessatti mul'ata. Namoonni kallattii hundarraa jiranii bakka itti wal arganii bakka itti waan garaa garaa walirraa bitaniidha iddoo ta'eeti. Waan baay'ee ilaaluu ni dandeessa. Namoonni fageenya isaanii hin eeggatanii, qulqullina harka isaanii hin eeggatanii, namoonni walitti yaa'anii bakka garaa garaatti wanta ta'an agarta. Kun immoo dhukkubicha daran hammeessuu danda'a. Haala amma jiru kanaan ifa jedhuudha. Guyyaa guyyaan namoonni lubbuun isaanii ni darba. Kana namni iyyuu waan tokkotti ilaalaa jiru.
Tamsa'ina COVID-19 ittisuuf waan godhamuu qaba jedhanillee jiraattotni magaalaa Asoosaa kunneen ibsanii jiru.
Hundinuu maaskii gargaaramuu fi sanitaayizarii gargaaramuu irra jira jiraachuuf. Kanaachi maatii isaatiif wanta gaarii miti kun. Kanaaf dabraadhaan immoo barsiisa guddaa barbaachisa kun. Maatii malee ittiin beeku tajaajila ittiin kennu jechuudha. Tajaajila nama waan akkooti nama akka kanaa kan dhibee nama kan seera. Abbaan barbaade hadufuu maatiin qabu taanaan kaffaltiin inni akka kaffaltii na taa'u kun hojii na jirtu sunis na taa'u kun na raadiyoo. Hundi nama tokko jiru. Hundi nama akkas godheetiin hundi nama maatii isaa qalatee gargaaramaa deema. amma danda mutti namon non ke de mudde teedi to konta konna ma ko denno dogo de male hadisa alat ma tan danda yoro ma kanati namon ko de ni kaniyaade
biro feya nanu binishangul gumzetti directory communication obbo waco waqulcho sosochin hubanno hawasa umu addanche tetru isa hinalle hojikan ittifufufi wa weerer covid 19 ittisuf hojeta jirrajedan addisani jiru Hala yero covid 19 fi akata tin tisun dandan wuratti dergaggota tuloltumman hojjetan wajjin akamin hojjechu dandeenya kan jiruratti hojjeta jirra radio hawasa fi kanin radio unqamni fammo bakuma namootni walitte dummatani jiranitti duula hubannu umu tassa jirra nanu bidishangul biya ulla sudan fana wanul dangisuf namoota danga cehani gara kanatti dufan addabasufi bufatayro sharqolle ke set takaturani fi ergabwan qorano isani bekami gara hawasa baqattota akaseenan gochuratis akasmo wujjata jirra hoji ofeggenno kabiyat jiruni sakasuma wujjata jirra jedan halum bulfakkatun ogganan biro feyana nu gambilla oborut gatwich covid 19 dursani ittisuf wan wujjata jirra jedan ratti yerobil bilan de bikennan akas jedan ጋምቢላን ናኑ ሆይ ኦላና ጆን ይምቡተው ከናወል ቀበቴ ወደ ፈኑ ደጎጎራ ኮቪድ 19 ድንፉ ዩን ቀበቱን ለጀዱ ትሬጅራ የሮአማ ገሩ ላጅ ደጎጎራ ሱነፈራ ነሞትኒ ድግደማ ኦል ዋንዶኒ አከ ኮቪድ 19 ጅሩ ሁበተሙ ደንደይራ ጀደን ሆገንቶትኒ ኩነን ተምሰይነ ኮቪድ 19 ናኑ ለለማንኬ ስጅሩ ረቲ ዋንጀደን ኩኖ ቆረኑ ሳሙዳ ኩመድግደም ይተኮል ታስፈሚን ነሞትኒ ኩመተኮፍ ይበተኮ ጫለን ኮቪድ 19 ቀበሙ ሳኔ ገርሲሳ ነሞትኒ ደም ይተኮሞ ልቡ ሳኔ ደብንጅሩ ነሞትኒ ይበጃ ጫለን ፈየኒጅሩ ነሞትኒ ምራስኒ አሞይሮ አማከና ግዱ ገሌ ሰያሊ ፊሰቲ ያለማጅሩ ቆረኑ ሳሙዳ ኩመሰዶሚ ሰደቲፍ ዲባ ፍሪፍ ሸኒ ግግፈሚን ነሞትኒ ኩመሰዲፍ ዲበለማፍ ኩዳን ኮቪድ 19 ቀበመኒ ጅሩ ነሞትኒ ኩመለማፍ ዲበሰዲፍ ሰደተሚ ተርባ ሙፈየኒ ጅሩ ከኒሮአማ ፈያጅረን አንገረጋ ጉያራት ይቹዳ ዲበለማፍ ተርባተሚ ሰደተው ሳንኪሳ ነሞትኒ ጃ ጉታያሊን ሙፋታ ኢተዲምስ ፈሙገይሰ ጅሩ ነሞትኒ ሃንጋ ማት ልቡ ይሳኒ ደበነሞ ነሞት ሪግደሚ ተኮ ጀደን ገባሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ናኮር መልካ አምቦራ
ኦሮሚያ ከሰጥቲ በከዋን አዳዳት አጀቻ ሂዳኒፊ ኢታሊያ ምርገጠለነማ ሁምነተ ሞቱማቲ ፍቀርቃርቶ ተሳቲን ገገፈማቲ ጅራ ጀደን ለሲንሶኒ ሐዋሰ ኦሮሞ ዋሽንግተን ዲሲ ቲቪ ናኑሺ ጅራተን ሞቱማን ዩናይትድ ስቴትስ አከይባጎዱደን ጣፍሲ ሱጋፈቹ ደፊስ ዱማ ቶርበንደር በራ ዋጅረ ሚኒስትር አድማ አላ ዩናይትድ ስቴትስ ፉንግረት ሂሪራባኒ የናገልፈተኒሩ ሂማና ዋን ሂሪርቶኒ ካሰን ላልስቴስ ኤምባሲን ኢትዮጵያ አስ ዋሽንግተን ዲሲ ተርገሙ ዴቪ ከኔራ ገባ ሰሂሪረ ሰንሆዶ ፉደን ነሞዳን ዲቅ እንደ ሰትስ እንደባርሰ
ከነን ዋጅረ ሚኒስትሪ ማላ ዩናይትድ ስቴትስ ድረት ወልት ቀበመን ሚሴንሶን አዋሶሮሞ ዋሽንግተን ዲሲ ኩን አጀቻለ ሴራ አላፍ ሚጣለ ደዳ ኦሮሚያ ከሰቱ ሞተ ሞቱ ማቲራው ወተመጅረን ዳደኑ ዳን ደገስ ሳቱረን ካዮሪ ረከና ቅንዴሲ ሶተ ከሳቱ ኮከታን ኦባ ሰፋ ከትልጋ ፈደን ቱሬ
Ani Tiana Chairmani Borditi Nando Kanati Washington DC community Jiro Chuda. Hirira kana kende su kesa tuwara kende san kesa tokoda ichuda kayo nirira kenya motumma ethiopia jera musanati ummata oromo fi ummato ta kanir ratinde yakka ala nama danga inkam nirratra wata jira kana party sani okin pp biltikinda sana kan deggerre undulu dina biya sana ti jerani farrajani tira ummata ratti warana bobba sani madia oromia ratti kan ta ajiru kanada jiddugalee sirratti taaba oromiyaa irratti ummata keenya walloo irratti raawwatame inni kun dhuguma baay'eetti kan nama gaddisiisudha ummatoota jidduutti rakkoo bara baraan hin fayyiine tokko madaadha uumaa jira jechuudha kun jechatuun ta'in qabatamaadhaan naannoo shawaaroobititti kan ta'e walloo keessatti ummata buqqa'ee boodaa irratti faca'ee hin jiru jira gara wallaggaatti yoo fudhanne gara godina dhiyaatti achi keessatti ummata humna tikaa isaaniidhaan fixanii fidaa shanee jedhanii kan waamani humna waraanaadha ummata irratti bobbaasanii jiru jechuudha kuni qabatamaadhaan waan mul'atudha. Hidhamtoota siyaasaa morbituu ta'an hunda isaanii mareedhaatti naquudhaan waajjira isaanii cufuudhaan kan hunda kan raawwataa jiran oduutu hin ta'in qabatamaadhaan kan mul'atudha jechuudha. Fakkeenyumaaf yoo fudhanne torbee lama dura itti gaafatamaa dubbii himaa baa'oo kan ta'e Jaalbattee Urgeessaa Finfinnee keessa taa'eetii yaada furmaata ta'a biyya kanaaf jedhee nama dhiyeessu nama dubbatu tokko fa'aa qabanii jedhuu akka Obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa akka Abdii Raggaasaa fa'aa akka Jawaar Mohaammed jarreen kun waan dhokataa miti fuula addunyaa durattidha kana godhaa jiru jechuudha. Kun biyya sana summeessaa jira. Balaan isaa kun naannoo sanarraa darbee gaanfa Afrikaa addunyaafillee waan darbuu fadeemudha. Kan addunyaan beekee akka dura dhaabbatu mootummaa sanarratti dhiibbaa godhee yakka akkasii kanarraa akka isaan dhaabbatan gaafachuufidhas jirraa jechuudha.
Hirmaattota riilichaa keessaa tokko tokkos maaliif akka itti dhufan gaafadhee akkana naan jedhan.
Isaa bal'inaan jedhama. Waashingtan DC jiraata. Iddoo kanatti sababni an dhufeef biyya keessatti rakkoo saba keenya irra ga'aa jiru keessumaa immoo yeroo darban kana keessa saba keenya Oromoo walloo keessa jiraatanii irratti milishaanii fi humni addaa biyya Amaaraa irratti bobba'ee saba baay'ee ajjeese mana baay'ee irraa gubee ni madaa'anii hospitaalatti geessamnillee ambulaansii keessaa fudhanii namoota kana gara jabina guddaadhaan yeroo miidhani mana isaanii irratti qe'ee isaanii irratti.
Waanuma amma biyya keenya keessatti baamma lixaa kabaamma kibbaatti ta'aa jiru namoota irratti mirga namummaa kan faallessu seera waraanaas kan faallessu ajjeessa karaa adda addaatiin namoota dhukkubsatee mana yaalaa deemu ambulaansii keessaa amma baasanii ajjeessanutti alaa arginu jireenya uummata Beenishaangulii Oromiyaa kaasee amma Beenishaanguliitti amma Walloootti biyyuma guutuu jechuun danda'ama. Tigraayi kanaas dubartootaa fi ijoollee gudeeduun kuni biyyattiin haala waraanaas cimaa fi isa yaaddessaa keessa galuunsee kun baay'isee nu mana keessa kan jiraanne akka hin teenye yeroo tsooma kanallee jara hidhaa keessa jiranuuf akka baanee sagalee taanu jara du'aa jiranu kanaafi ajjeechaan akka irra dhaabbatu gara kana sagalee ta'uu dhufnee jirra.
Himannaalee hiriirtonni kun dhageessisan keessaa ajjeechaalee dhiyeenya kana humna addaa bulchisa naannoo Amaaraatiin walloo keessatti raawwatame jedhanii fi Oromiyaa bakkawwan biroo akka Oromiyaa lixaa keessatti raawwatame jedhan ilaalchisee as Waashingtan DC ka jiru Yuunaayitid Isteetsitti Embaasii Itoophiyaa irraa Ambaasaaddar Fitsuma Raggaa akka deebinaaf kennan gaafadheen ture.
Itoophiyaa fi yeetinyooma akkaabaabe yeetinyooma maabarasoo laayi yemiidarag xiqqaati diyyaa bitaama xayyaafi na wanjalla.
Itoophiyaa keessatti naannoo kamittiyyuu hawaasa kamirrattiyyuu miidhaan ajjeechaan raawwatamuun baay'ee jibbisiisaadha yakkadha. Kanammoo sadarkaa sadarkaatti kana dhaabsisuudhaaf kan itti gaafatamnitti kenname mootummaadha. Mootummaa qofaadha dhimma kana eeguudhaaf dirqamni kan irra jiru itti gaafatamni kan irra jiru. Kanaaf jecha nagaa eegdotaaf mootummaadhaaf biyya kanattis ta'e biyya biraattis namni kamiyyuu abboomamuun dirqama isaati. Kan hundumtuu akka baru barsiisuutu nurraa eegama. Mootummaanis kanneen miidhaan irra ga'eef eegumsa gochuutu irraa eegama. Kanneen miidhaa geessisan immoo sirnaan qulqulleeffachuudhaan seeraan gaafatamuu taasisu karaa seeraa jechuudha. Kanaaf kan hawaasa kanaa kan hawaasa sanaa jennee karaa ammas immoo deebi'ee adda qoqqooduun dhimma kana ilaaluun qoqqooduu waan ta'uuf namni kamiyyuu miidhaan hin maluuf. Kanaaf mootummaan bifa kanaan akkaataa hojii bulchiisa isaa hordofee ናኖ ኦሮሚያ ከሰጥስ ናኖ አማራ ከሰጥስ ናኖ ሊብሮ ከሰጥስ ኦጂ ወን ሴራስ ነከበቺሱ ኦጂ ተማጅሩ ኢብሰወን ኦጂ ከናሞ ሰደርካናኖትስ ሰደርካ ፌደራላትስ ሰባይ ማሌዳን ኢብሰማጅሩ የነን አምባሳደር ፍጹም አረጋ ኤኛ ከነሎልቶን ኤርትራፍ ኡምነዳናኖ አማራ ኦሮሚያ ከሰጥ ከሱማ ኦሮሚያ ሊጣት ቦበይ ኡመተ ሲቪል ረት ሚጣለና ሞማራ ወቻጅ ረጀቹራን ከሪልቶን መተኒስ ኦዱ ራት ጀኒ ዴቪ ከነን አምባሳደር ፍጹም
ብዙ ነገር በማህበራዊ ሚዲያም በሌላም ስለሚባል የሚባለው ሁሉ ባይወስቱ መልካም ነው ላለው ይሄ ነገር ፍጹም ሐሰት ነው።
ዋንባይን ከራሚዲያ ዋሱማስ ከራብሮስ ዋንጀረሙስ ወነንጀረ መኑን ደቱ ፉደን ጋሪ ደንጀራ ዋንሶ በተይረት ኢብሰባዬ ከሚንፈዱ ኤጋናም ቢየራ ፈጋቴና ጅራቱ ለሚሳቲ ቢየሳቲ ባዬ አደውራ ካንከ ባዬ ሙደሙ መለን አመከንን ጋሪ ደጀዴ ያዱ ለም ቡቱማ ዱኛራ ፈ አሜሪካ ኬስ ነጋንጅራ ታጅራ ሴረከ በጀጀቹራ ከናፍ አገደንዳኒት ቁንንቲ ቀበኒን ለሚወን ቢየሳኒ ኬሳ ሴረከ በጀኒ አከጅራተን ጋፊዮ ቀባተንሞ ከራሚኒ ስትሪት ማላ ዩናይትድ ስቴትስ ከራይም ባሲ ኬንያስ ዮር ኢፈተን ኑቲሞ አከከራሞቱማ ዴዲ ማሉ አርገቱኒ ታስስና ኢሞነመካ አምርትገሩ አነመን በይኩት ሶባዋንታኒስ ድፈከና ዮላ ለመወያ ጀረን ዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ኢትዮጵያ ፍጹም አረጋ ደገፈቶ ተኬኛ ለሚወና ዋሰሮሞ ከሌሰ ዋጅረ ሚኒስትሪ ማላ ዩናይትድ ስቴትስ ድረት ሂሪራ ሞርቢ ባንኩን ሂማናሌ ሳኒ በረፈ ማንቆፔ ፈተን በከቡቱ ዋጅረ ሚኒስትሪ ማላ ዩናይትድ ስቴትስ ራ በከሰነተር ገመኒ ዱብሳን ደገሲ ሱዳን ከራ በከቡቱ ዋስቻት ከነቹዳን ሂሪራ ሳኒ ጥምራኒ ጅሩ ገባሳራ ከኑ ማንን ጥምራ አንነ ሞዳን ዲቲ
ኦፒኬኝ የጥምሩ ደንዱረ ሰገንታ ተኩትኑ ሀፋ አመስኑ ወጅንቱራ አባን ከና ኢጆሌ ቃምኒ ሚጣም ይቀርቃሩ ዳፍ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ኩታምን ሶታ ከይሰቲ ኦጎ ሰለማዱረ ሁንዴፋሚ ሎጊ ኢጆሌ ቃምኒ ሳኒ ሚጣሚፊ ማቲ ሳኒ ረገው ላልቺሴ ሀዋሰ በርሲ ሱዳፍ ሁበኖ ከኑ ረቶጀ ሰዳባንኩ ቱጁቤ ሆራ ቡሬስ ሱዳባትቻ አልዴ ሀሊማ ሎሎ ወጅኒ ማሪጎቴቲ
ሰባባን ከና ጀነን ከና ዳልመጨሙ ከሚደማጣ ማቀቡ ከምና ሰባባሰነን መቃከነ ባሱ ደንዴ
አባከነ ሁንዴ ሱር አፍማልቱ ሲንካካስ ያዳዲማ
አወኒነ ከካስ አንሮዳ ኢንኪ ያጠለቱ ሆስፒታላ ከረቶርባን ጃቱሬ የሮሰኬሰቲ ባኤ ደረራማ ጀጀባ ከስቱሬ ማሊፊኒ ታች ተካዮ ኡልፎስቴ ጋጂ አሰገሚ ዲዳይመሲ ከናቀት የጥቅም ከነመጨታስ ቆጣውቲ ጋፈጭ ዳሰኒ ጥንከንኬ በሬዴ ወንኒ መስቲሲ ኩቴላሉ ፌታ አኮሚሰናሪ ተከለ ዳይመሲ ሃሮ ከነዩ አድኛ ከነረጅ ብሱ ከመጤ ሐመጤ ሐሞስስቴ ወሊን ቴፔ ወሊን ኮርሱ ፌቲ አነመሰከል ጫራንኩ ነሞነ መማራሲንገ አከተሳቴ አንወራሲንገ ሳቶኩ አሳአቲ ሰኔቲ ዳንግ ይሆደለቱ ከና ኦክሲጂን ረተው ከባረኩ ከና ከና ትጅራጅቹ ዳን ሪፈቹ ጉዳ ከሰደበርሴ መነት ያለ አከደበርቲ ከሚሊምቺ ሴ ሴራኒ ከጃጅ ለነርገኒ አቺቱሬጅቸ ተርባንጃ ያቺሆ ታኡ ወኒ ኩጉርዳ ከዳይነ ከያረኩሽ ምንሶም ሰሙ ከሰነጅሩ አጭታዬ ተጃጅ ለጉዳ አከታተል ይኩን ወንነ ሁንዳን ዋን ጃሄ ስፔሻሊስት ወጣ አዳዳ ዶክተር ረንቴ አክሱም ሶሻል ወርከር ኢንጀስቲ ኦርጋኒዜሽን ያዳዳ ፋ ወንነ ከነረት ከነመጀጀቤሱ ከያለ ዳኢማ ከን ወንነ ሁንደ ከራ ሀጣት ከራ ዲጆሌት ምንን ተንጃይ ጅጃ
ዳባከነ እና ሁንዴ ስተን አካ ነመዱን ፋትሞ ገሬዳ
አከነ መዱፋት
ካዮን አባከሰኒ ወዱማ ገለማሊ
ካዮን አባከ ኬንያ ኢጆሌ ሚደማቃማ ከፈን አኩመ ኢጆሌ ደረቦ ተጀራቲ ደንዴቲ ወንጀራ ባሰኒ ሐለ ኢትፈየደሙ ደንዳን ድረቲ ወጀቹዳ አብጂ ወንጀራ አከን ጎቡ ቀርቃሩታ አከሱም ሰሞ ማቲ ወን ኢጆሌ ቃማ ሚደማንቀመን ዲሞ ኢጆሌ ወንጀራ ከንደንዴቲ ኢንቀምነሶ ሂታኒ ዲፋ አዳቲ እንደንዴቲ አከቀበዮ ካነሞ ዲፈርሊ ኤብል ታከታን በርሲሱ ፊብራዳ በቹዳ ኢንድሮ ኢሞ ሎኪ ማቲ ወኒፊ ጆሌንጀራ ከካማ ሚታማ ይረጁ gurgurdaa tujjira loogii kun gurgurdaa tujjira biyya kennan beektanii maatiiwwan kanarratti fi ijoollee kanarratti hojjechuun hawaasni keenya akka dammaqinsaa fi hubannoo gahaa qabaatu taasisudha. Kana kaayyoon dhaabbata keenya.
Isin asii Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minnesootaa keessa kan isin jiraatan ijoollee eessa jiran gargaaruudha kaayyoon keessan warra biyya jiran moo warra as jiran?
Karaa lamaaniin tokkoffaa keessatti warri biyya irratti xiyyeeffannee fi rakkoon gurguddaan bakki qarqaarsallee hin qabne biyya. Kanaafuu warra biyyaallee ijoollee biyyaallee hin qarqaara. Asitti ammoo haalli nuyi qarqaaruun tokkoffaa namni tokkeena biyya irraa yoo dhufu aadama biyyaa san qabatee dhufa. So loogii fi laguun sun asillee waliin dhufa. Tajaajilli jiraatus riisoorsiin gahaan biyya kana jiraatus waagal aadaan duubatti hafaan kun jiru namni gabbaheellee seeraan itti fayyadamu ijoollee isaaniittis gabbaasanii akka jirru tajaajila mara argatan godhuu hin danda'a. Lammaffaa immoo ijoollee isaanii kana gabbaasanii komiitii keessatti yookaan hawaasa keessatti akka dabalamanii hariiroo akka nama kamii jettuyyuu akka hawaasa keessatti hariiroo gaarii qabaatan godhuu hin dandeenye. Hawwatiin hedduu yookaan maatii hedduu ijoollee isaanii manuma keessatti dhoossanii rakkoon kun almost hin jiru jechuu danda'a. Akka hin jirreetti itti ilaallama. Waakkatu jirru kana haala kanii gabbaafnee support system yookaan support group uumnee wal jajjabeessina. Kanarra jirraa akkasumas durattis dhaabbilee adda addaa waliin dalaguu feenaa biyyattis deemnee dhaabni akkanaa yoo jiraate fakkeenyaaf Finfinnee Deboora Foundation kan jedhamu jira Abbaa Duulaa kaakkadaa kanneenis dubbisuun of turetti waan dalaguu dandeenyu kanneen karoorfatu jirraa jecha.
Gara biyyaa dhaqanii deeggarsa akkasii gochuudhaaf egaa ijoollee qaamaa miidhaman kana argachuudha. Inni dura haala kamiin ijoollee qaamaa miidhamtoota ta'an kana qaqqabuu dandeessu Adde Aliima?
Yaa kun yaada gaariidha. Tokkoffaa biyya keenyatti akkuma ammaati jette dubbiin kun baay'ee baay'ee jettee akka asitti ilaalluu miti yeroo hedduu waan ijoollee yookaan nama miidhama qaamaa qabu guyyaan asitti argituuf bakki asitti argitu akka an jirti bakka afur jiran. Tokkoffaa warra musliimaa keessa guyyaa jum'aa masjiida afurti. Warra kanaatiif chartii afatti guyyaa sandee yookaan sanbata guddaa kuuwwan ammoo gabaa keessatti afuraffaa ammoo mana haaraa yookaan iddoo daandii konkolaataati. Bakkee afran kanatti beeknu jeneraali bakka biraatti jiran beeknu maal godhanii bakkee kana kadhatuuf dhufan saantima yookaan waan nyaatan kadhatuuf dhufan. Namni xiqqoo ammoo waaqa baataa yoo ta'eeraate manuma ofii keessatti daa'imni tokko dhalatee kaleessa poolisii kiyya tokko naaf hin muuf ture. Biyyatti ollama keenyatti daa'imni waaqarree keessatti dhalatu isaan osoon arginu guddate faatu achuma keessaa osoo hin baane aduma fi aduma rabbi uume nama maraa holqixxeessee uume kana gad bahee argatuuf kan hin dandeenyetu jira jechuu kun maaliif maatii hin dhoofsata ijoollee akkanaa. Alifi akka abaarsaatitti ilaala namni wanti isin daa'ima kana argattee fi abaarsatu irra jira. Kanaafu namni gabbaasee abaarsa kana mul'ifachuu hin fedhu akkasiin ilaalama. Garuu kun dhugaa miti kuni of duubatti nama harkisaa of duura deemuu hin danda'u namni yaada kana qabu. Kanaaf wanni guddaan irratti dalaguu dandeenyu waan mara caalaa dura ijoollee kana karaa biraatiin gargaaruun duratti hawaasni qaama. Rakkoo osoo taane qaama furmaataa akka ta'u maatiin kun ijoollee isaanii gabbaasanii yookaan ijoollee akkanaa qaba jechuuf dura hawaasni bira dhaabatu qaba. Nu martuu wal qixa nu tokko namni martuu nama daa'ima kee gabbaasii itti haala jedhu sanii jijjiirraa yaadaa. Different thinking isa jedhamu san onni irratti ilaalchi namaa jijjiiramu qaba. Ilaalchi namaa kan jijjiiramu ammoo yoo namni of barsiise. Akkasumas ammoo barumsa kana yoo argate dammaqinsa yoo argate hubannoo yoo argate kun hundi kan uumamuuf wallaalummaa irraa akka ta'e. Wallaalummaa kana akkamitti balleessinaadha wanni guddaa. Kanaaf yoo gara biyyaatitti deemnu uummanni keessattuu namoonni maatii ijoollee akkanaa qaban akkan wajjin dhaabatan uummanni kunis hawaasni kunis haga danda'een akkan waliin dhaabatu. Haala karaa mana barumsaatiin deemnu namni karaa kanarra nu gargaaruu dandeessan akka haala nu mijeessan sanii namatti dhaamatta jechuudha.
Addi Ali Malolo ibsanu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis waan nu akeekaniif baay'ee isin galateeffadha.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:00 walakkaa dhaqabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saatalaayitii sanbataa fi dilbata dabarsu anharraa asirratti raawwata.